igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 15. Gukurwa mu nzu y'imbohe. Iki gice gishingiye ku byakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza kuwa 23. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa mbere. Ubutegetsi bwa Yudeya bwari mu maboko ya Herode Agiripa wakoreraga Karawudiyo umwami w'abami w'Abaroma. Herode kandi yari umutegetsi wa Galileya. Yavugwaga ko yari yarahindukiriye imyizerere ya Kiyahudi kandi yasaga nk'umunyamwete mu kwitabira imihango yagenwaga n'amategeko ya Kiyahudi. Mu kwifuza kwemerwa n'Abayahudi ndetse anafite ibyiringiro byo gukomera ku buyobozi bwe n'icyubahiro cye, Herode yashyize mu bikorwa ibyifuzo byabo atoteza itorero rya Kristo. Yahinduraga umusaka amazu y'abizera, umutungo wabo akawangiza, kandi yafungaga abayobozi b'itorero. Yashyize mu nzu y'imbohe Yakobo umuvandimwe wa Yohana kandi yohereza umuntu wo kumwicisha inkota nk'uko Herode wundi yari yaratumye umuhanuzi Yohana acibwa umutwe. Abonye ko Abayahudi banejejwe n'ibyo yari yakoze, yahereye ko afunga na Petero. Ubwo bugome bwakozwe mu gihe cya Pasika, igihe Abayahudi bizihizaga umunsi wo kurokorwa bavanwa mu Misiri kandi basa n'abagaragaza umuhati wo kubahiriza amategeko y'Imana, ni naho bicaga ihame ryose ryo muri ayo mategeko batoteza kandi bakica abizera ba Kristo. Urupfu rwa Yakobo rwateje umubabaro ukomeye n'ubwoba mu bizera. Igihe Petero nawe yafungwaga, itorero ryose ryiyirije ubusa kandi riramusengera. Igikorwa cya Herode cyo kwica Yakobo cyakiriwe neza n'Abayahudi, n'ubwo bamwe bivovoteye uburyo yishwe mu ibanga, bavuga ko iyo yicirwa mu ruhame byari gutera ubwoba bizera n'ababashyigikiye. Bityo Herode yarekeye Petero mu buroko, ashaka kuzanezeza Abayahudi yicira Petero mu ruhame. Nyamara haje gutangwa inama ko atari byiza kuzana iyo ntumwa yari inararibonye kugira ngo yicirwe imbere y'abo bantu bose bari bateraniye Yerusalemu. Bagize ubwoba ko nagaragara imbere y'abantu agiye kwicwa, byari gutuma abantu bamugirira impuhwe. Abatambyi n'abakuru bagize ubwoba ko Petero ari busubiremo amwe mu magambo akomeye yari yarakanguriye abantu kenshi kwiga imibereho n'imico bya Kristo. Abatambyi n'abakuru bakoresheje ibitekerezo byabo byose ngo bavuguruze ibyo Petero yavugaga, ariko bari barabinaniwe. Ishyaka Petero yarwaniriraga ubutumwa bwa Kristo ryari ryaratumye abantu benshi bakira ubutumwa bwiza, ku buryo abategetsi batinye ko niba Petero ahawe amahirwe yo kuvuga ashyigikira ukwizera kw'imbere y'imbaga yari yaje i Yerusalemu gusenga, abantu bari gusaba umwami kurekura Petero. Muri icyo gihe cy'inzitwazo nyinshi, iyicwa rya Petero ryagiye ryigizwa inyuma kugeza Pasika irangiye. Abagize itorero bafashe igihe cyo kwisuzuma no gusenga bashikamye. Bakomeje gusengera Petero ubudasiba kubera ko biyumvishaga ko adashobora kurokoka. Babonye ko bageze aho itorero rya Kristo rishobora gutsembwa niba nta bufasha budasanzwe bw'Imana babonye. Muri icyo gihe, abasengaga Imana bo mu bihugu byose bashakishaga urusengero rwari rwareguriwe gusengerwamo Imana. Urwo rusengero rwarabagiranaga izahabu n'amabuye y'agaciro, rwagaragazaga ubwiza n'isumbwe. Nyamara Yehova ntiyari akiboneka muri iyo ngoro y'igikundiro. Ishyanga rya Isirayeli ryari ryaratandukanye n'Imana. Igihe Kristo yari yegereje iherezo ry'umurimo we ku isi, yitegereje bwa nyuma imbere h'iyo ngoro, maze aravuga ati, "Dore inzu yanyu muyisige wari umusaka." Matayo igice cya 23 umurongo wa 38. Kuva mbere kugeza icyo gihe, Yesu yari yarise urwo rusengero inzu ya se, nyamara ubwo umwana w'Imana yarusohokagamo, Imana ntiyari ikirangwa muri iyo ngoro yari yarubakiwe icyubahiro cyayo. Umunsi wo kwicwa kwa Petero waje kwemezwa. Nyamara kugeza icyo gihe, abizera bari bakerekeza amasengesho yabo mu ijuru, kandi igihe bashyiraga umuhati wabo wose mu gusenga babishyizeho umutima basaba gutabarwa, abamarayika b'Imana bari barinze intumwa yari ifunzwe. Herode yibutse uko intumwa zari zaracitse mu nzu y'imbohe mbere, maze igihe Petero yari afunzwe, Herode afata ingamba zikomeye. Kugira ngo birinde uburyo bwose bwatuma atoroka, Petero yari arindishijwe abasirikare 16 bamurindaga amanywa n'ijoro, bagasimburana mu masaha atandukanye. Mu kumba gato yari afungiwemo, Petero yari hagati y'abasirikare babiri, kandi yari aboheshejwe iminyururu ibiri, buri munyururu uziritse ku kaboko ka buri musirikare. Ntiyashoboraga kuva aho ari batabimenye. Inzugi z'inzu y'imbohe zari zifunze bikomeye, kandi imbere yazo hari abarinzi bakomeye ku buryo nta mahirwe yariho yo kurokorwa cyangwa gutoroka binyuze mu nzira za kimuntu. Nyamara aho ubushobozi bw'umuntu burangirira, niho Imana itangirira. Petero yari afungiye mu kumba gato, inzugi zako zifungishije ibyuma, kandi abasirikare bari barindishijwe kugira ngo iyo mfungwa irindwe neza. Ibyuma byari bifunze urugi ndetse n'abarinzi b'Abanyaroma byose mu buryo bugaragara byari byakuyeho inzira zose zishoboka z'ubufasha bwa kimuntu. Nyamara ibi nta kindi byari bibereyeho uretse gusa gutuma intsinzi y'Imana mu kurokora Petero igaragara mu buryo bwuzuye. Herode yari yahagurukiye kurwanya ishobora byose, bityo yagombaga gutsindwa bikomeye cyane. Mu kugaragaza ubushobozi bwayo, Imana yari igiye kurokora umuntu w'ingirakamaro Abayahudi bacuriraga umugambi wo kurimbura. Hari mu ijoro ribanziriza umunsi wari wateganyijwe ko Petero ari bwicwe, umumarayika w'umunyambaraga yoherejwe avuye mu ijuru ngo aze kurokora Petero. inzugi zikomeye zari zikingiranye umuziranenge w'Imana zafungutse nta bufasha bw'amaboko y'umuntu butanzwe. Umumarayika w'isumba byose yarinjiye maze inzugi zongera kwifunga zidasakuje. Yinjiye muri ako kumba maze asanga Petero aryamye asinziriye mu mahoro yahabwaga n'ibyiringiro yari afite. Umucyo wari ugose umumarayika wuzuye ako kumba ariko ntiwabasha gukangura Petero. Ntiyigeze akanguka bihagije kugira ngo abone uko icyumba arimo kimurikirwa n'umucyo mvajuru, ndetse ngo anabone umumarayika uhagaze imbere afite ubwiza butagereranye. Yakomeje gusinzira kugeza ubwo yumvise umumarayika amukoraho akamubwira ati: "Byuka n'ingoga." Yumviye ibyo umumarayika amubwiye nta kubitekerezaho. Ubwo yabyukaga yazamuye amaboko ye maze yumva iminyururu yavuye ku maboko ye. Ijwi ry'umumarayika watumwe n'ijuru ryongeye kumubwira riti: "Kenyera ukwete inkweto zawe." Maze Petero yongera kumvira atazuyaje akomeza gutumbira uwo mushyitsi yibwira ko ari mu nzozi cyangwa iyerekwa. Umumarayika yongeye kumutegeka ati: "Wifubike umwitero wawe unkurikire." Umumarayika yasohotse akurikiwe na Petero wari usanzwe agira amagambo menshi, none bakaba yari yacecekeshejwe no kumirwa. Banyuze ku barinzi b'inzu y'imbohe bagera kuri rwa rugi rwari rufunzwe cyane, maze ruhita rwikingura baratambuka rurongera rurikinga. Muri icyo gihe abarinzi baba b'imbere cyangwa b'inyuma bari aho batanyeganyega. Bageze ku rugi rwa kabiri narwo rwari rurinzwe imbere n'inyuma rwarikinguye nk'uko byagenze ku rwa mbere nta rusaku rw'amapata cyangwa ibyuma byari birukinze. Barasohotse maze rwongera kwikinga rudasakuje. Banyuze mu irembo rya gatatu muri ubwo buryo maze bagiye kubona bibona mu nzira. Basohotse batavuga kandi nta jwi ry'intambwe zabo ryumvikanye. Umumarayika yagendaga imbere akikijwe n'umucyo urabagirana, maze Petero wari wumiwe kandi akibwira ko ari mu nzozi akurikira uwo mutabazi we. Bakurikiye inzira imwe maze inshingano ya wa mumarayika ibirarangiye ahita agenda, Petero ntiyongera kumubona. Wa mucyo w'ijuru uhita ugenda maze Petero yumva ari mu mwijima ukomeye. Amaso ye yari yamenyereye uwo mwijima ariko utangira kugabanyuka, maze yisanga ari mu nzira wenyine ahuhwa mu maso n'akayaga gakonje ka nijoro. Yamenye noneho ko yakuwe mu nzu y'imbohe akaba ari ahantu amenyereye muri uwo mujyi. Yamenye aho hantu nk'aho yari yarageze kenshi, kandi ubwo yari ahaherutse yari yarifuje kuhatinda. Yagerageje kwibuka ibyari byamubayeho mu mwanya wari ushize. Yibutse uko yari asinziriye abohewe hagati y'abasirikare babiri bamukuyemo inkweto n'imyambaro ye. Yarisuzumye wese asanga yambaye neza. Amaboko ye yari yarabyimbishijwe n'iminyururu y'ibyuma bari bamwambitse yari yabyimbutse. Yabonye ko umudendezo arimo atari ukwibeshya inzozi cyangwa iyerekwa, ko ahubwo ari umugisha nyakuri. Icyo gitondo nicyo yagombaga kwicirwamo, ariko umumarayika yari yamuvanye mu nzu y'imbohe amurokora urupfu. Petero agaruye umutima aribwira ati: "Noneho menye by'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode ikankiza iby'ubwoko bw'Abayahudi bwatekerezaga byose." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 11. Petero yahise afata inzira yerekeza mu nzu abavandimwe be mu kwizera bari bateraniyemo bamusabira bakomeje. Petero akomanga ku rugi rw'irembo, umuja witwa Garode ajya kubyumva. Amenya ijwi rya Petero, ibinezaneza bimubuza gukingura, nuko yiruka nkasubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati: "Urasaze." Ariko akomeza guhamya ko ari byo koko, batahubwo ni marayika we. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Ariko Petero akomeza gukomanga bakinguye basanga ari we koko barumirwa. Arabamama abasobanurira uko Umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe, maze Petero arasohoka ajya ahandi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ibyishimo no guhimbaza byuzuye imitima y'abizera kubera ko Imana yari yarumvise kandi igasubiza amasengesho yabo, maze ikarokora Petero mu maboko ya Herode. Bukeye bwaho abantu benshi bazanywe no kureba uko Petero ari bwicwe. Herode yohereje abasirikare bakuru ngo bajye kuzana Petero mu nzu y'imbohe. Bagombaga kumuzana aboshywa amaboko kandi arinzwe, atari ukugira ngo atabacika gusa, ahubwo ari n'uburyo bwo gutinyisha abantu bifatanyaga nawe ndetse no kwerekana ubushobozi bw'umwami. Ubwo abarinzi bari bageze mu nzu y'imbohe bafashwe n'ubwoba babonye ko Petero yacitse. Byari byarasobanuwe neza ko uwo barinze nabura nabo bari bubura ubuzima bwabo, bityo kubera ibyo bari babaye maso mu buryo budasanzwe. Igihe abasirikare bakuru bazaga kujyana Petero, basanze abarinzi bakiri ku miryango y'inzu y'imbohe, ingufuri zigifunze kandi n'iminyururu ikiziritse ku bikonjo by'abo basirikare bombi, nyamara imbohe barinze yagiye. Herode amaze kubwirwa ko Petero yatorotse, yahise ahindurirwa ararakara cyane. Yategetse ko abari barinze inzu y'imbohe bicwa kubera ko batabaye indahemuka. Herode yari azi ko nta bushobozi bwa kimuntu bwari bwakijije Petero, nyamara yari yagambiriye kutemera ko imbaraga mvajuru yaburijemo gahunda ye, maze yiyemeza kurwanya Imana ashize amanga. Nyuma y'igihe gito Petero akuwe mu nzu y'imbohe, Herode yagiye i Kayisariya. igihe yari Kayisariya yakoreye abaho umunsi mukuru ugamije gutuma abantu bamwubaha cyane ndetse bakamukomera amashyi. Uyu munsi mukuru wajemo abantu bakunda ibibanezeza baturutse impande zose, maze habaho kurya cyane no kunywa inzoga nyinshi. Nibwo muri uwo muhango wari uhambaye, Herode yaje imbere y'abantu agira icyo ababwira mu mvugo nziza cyane. Yari yambaye ikanzu ishashagiranaho ifeza n'izahabu. Iyo kanzu yoherezaga imirasire y'izuba ku bamurebaga ikabahuma amaso. Yari umuntu ufite ubwiza buhebuje. Uburyo yagaragaranaga icyubahiro ndetse n'imbaraga zari mu mvugo ye nziza byatumye abari aho batwarwa mu buryo bukomeye. Intekerezo zabo zari zaguye ikinya bitewe n'ibiryo n'inzoga. Bari bahumwe amaso n'imitako yari ku myambaro ya Herode kandi batwarwa n'imvugo ye. Bagize umunezero ndengakamere maze bamuvugiriza impundu bavuga ko nta muntu washobora kugaragara nk'uko cyangwa ngo agire imvugo yuzuye ubutyoza nka we. Barakomeje bavuga ko bari basanzwe bamwubaha nk'umutegetsi, none kuva ubwo bakaba bagiye kumuramya nk'Imana. Bamwe mu bateraga hejuru icyo gihe baha icyubahiro umunyabyaha ruharwa ni nabo bari barasakuje mu myaka mike yari ishize bavuga bati ntidushaka Yesu, nabambwe nabambwe. Abayahudi bari baranze kwakira Kristo uwari ufite imyambaro ya gikene kandi akenshi yabaga yandujwe n'urugendo. Nyamara iyo myambaro niyo yari ifubitse umutima wuje urukundo mvajuru. Muri uko kwicisha bugufi kwagaragaraga inyuma, amaso yabo ntiyashoboraga kubonamo umwami w'ubugingo n'icyubahiro nubwo imbaraga ya Kristo yari yarigaragarije mu byo yakoreye imbere yabo bitakorwa n'umuntu uwo ari we wese. Nyamara bari biteguye kuramya Herode nk'Imana, umwami wirata, uwari ufite imyambaro myiza y'ifeza na zahabu, nyamara itwikiriye umutima wanduye kandi w'ubugome. Herode yari azi ko atari we wari ukwiriye ikuzo n'icyubahiro bari bamuhaye, nyamara yemeye ko abantu bamuramya nk'ikigirwamana. Yiyumvisemo intsinzi kandi ubwibone bugurumanira mu mutima we, maze bugaragara mu maso ubwo yumvaga batera hejuru bati yemwe, noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 22. Nyamara muri uwo mwanya arahindurirwa biteye ubwoba, mu maso hatangira guhinduka nk'aho umuntu ugiye gupfa akaba ariho asamba. Nuko atangira kubira ibyuya byinshi umubiri wose, ahagarara akanya gato nk'umuntu wumiwe kubera uburibwe n'ubwoba. Yahindukiriye inshuti ze zari zafashwe n'ubwoba, maze avugana ijwi ry'amarembera ati uwo mwasingizaga nk'Imana urupfu ruramujyanye. Afatwa n'umubabaro w'indengakamere, maze bamukuraho yanyweraga kandi yiyerekaniraga. Mu mwanya muto wari ushize niwe abantu benshi bari aho basingizaga kandi bakamuramya. None ubasanze ari mu maboko y'umutegetsi umurusha imbaraga. Yicwa n'agahinda, yibuka uko yatotezaga abayoboke ba Kristo, yibuka itegeko ryuzuye ubugome ryatanzwe ryo kwica Yakobo w'umuziranenge, kandi anibuka imigambi yari afite yo kwica intumwa Petero. Yibutse ukuntu yatuye uburakari bwe mu kwihorera yakoreye abari barinze inzu y'imbohe atabitekerejeho. Yumvise ko noneho Imana ihanganye nawe nk'umuntu watotezaga ba Kristo. Ntiyashoboye kubona ikimukiza ubwo bubabare bw'umubiri n'intimba yari afite ku mutima, kandi nta n'icyo yari yiringiye kubona. Herode yasobanukiwe n'itegeko ry'Imana rivuga riti ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Kuva igice cya 20 umurongo wa 3 yamenye ko ubwo yemeraga ko abantu bamuramya yujuje igikombe cyo gukiranirwa kwe, maze atuma uburakari bwa Yehova bumusukwaho. Wa mumarayika wari wavuye mu ijuru aje gutabara Petero ni nawe watumwe gusuka umujinya w'Imana kuri Herode no kumuciraho iteka. Umumarayika wakomanze Petero amukangura mu bitotsi ni nawe waje akubita uwo mwami w'inkozi y'ibibi, amucisha bugufi kandi amugezaho igihano giturutse ku ishobora byose. Herode yapfuye ababazwa cyane mu ntekerezo no ku mubiri, Imana imucira urubanza ruhanye n'ibyo yakoze. Uku kugaragara k'ubutabera mvajuru kwahinduye ikintu gikomeye ku bantu. Inkuru yari yamamaye hose ivuga ko intumwa ya Kristo yari yarokowe mu nzu y'imbohe no mu rupfu mu buryo butangaje, mu gihe uwamurenganyaga yari yagezweho n'umuvumo w'Imana. Iyo nkuru yatumye abantu benshi bizera Kristo. Ibyabaye kuri Filipo wayobowe n'umumarayika uvuye mu ijuru akajya aho yahuriye n'umuntu washakaga kumenya ukuri, ibyabaye kuri Koruneliyo wasuwe n'umumarayika amuzaniye ubutumwa buvuye mu ijuru, ibyabaye kuri Petero mu nzu y'imbohe uko yaciriwe urubanza rwo gupfa ndetse n'uko umumarayika yamusohoye muri ya nzu y'imbohe, ibi byose bigaragaza uburyo ijuru rikurikiranira hafi cyane ibibera ku isi. Ugusurwa n'umumarayika kwa bariya bantu kwari gukwiye gutera imbaraga n'ubutwari umukozi w'Imana. Muri iki gihe nk'uko byari biri mu gihe cy'intumwa, intumwa zivuye mu ijuru zikwiragira ku isi hose zihumuriza abafite umubabaro, zikaninda abatarihana kandi zikagarurira Kristo abantu. Ntidushobora kubona izo ntumwa maso ku maso, nyamara zibana natwe zikatuyobora kandi zikaturinda. Ijuru ryegerejwe isi hifashishijwe urwo rwego rutagaragara rushinze ku isi, mu gihe ubushorishori bwarwo bugeze ku ntebe ya cyami y'Uhoraho. Abamarayika bahora bazamuka abandi bamanuka uru rwego rufite ubwiza burabagirana, bashyira Data wo mu ijuru amasengesho y'abantu bakeneye gufashwa n'abababaye, kandi bakazanira abana b'abantu umugisha, ibyiringiro, ubutwari n'ubufasha. Aba bamarayika b'umucyo ni bo batuma umuntu yumva asabana n'ijuru, bakatuzamura maze ibitekerezo byacu bikerekezwa ku bintu bitagaragara kandi bihoraho. ntidushobora kubarebesha amaso ya kimuntu, ahubwo iyo turebesheje amaso ya mwuka niho dushobora gutandukanya tukamenya iby'ijuru. Amatwi y'umwuka yonyine niyo ashobora kumva injyana y'amajwi yo mu ijuru. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Zaburi ya 34 umurongo wa 70. Imana niyo yohereza abamarayika bayo kugira ngo bakure intore zayo mu kangaratete kandi bazirinde mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Zaburi ya 91 umurongo wa 6. Inshuro nyinshi abamarayika bagiye baganira n'abantu nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye, kandi barabayoboye babajyana ahantu hari umutekano. Inshuro nyinshi kandi amagambo y'abamarayika atera ubutwari yavuguruye imitima igwaguza y'abantu b'indahemuka, maze atuma ibitekerezo byabo birenga ibintu byo ku isi. Ayo magambo atera ubutwari yatumye kandi kubwo kwizera abo bantu bitegereza amakanzu yera azahabwa abaneshi igihe bazaba bakikije intebe yera y'ubwami. Kwegera abageragezwa n'abababaye ni umurimo w'abamarayika. Ntibigera bahwema gukorera abo Kristo yapfiriye. Igihe abanyabyaha bayobowe mu kwiyegurira Umukiza, abamarayika bajyana inkuru nziza mu ijuru, maze mu ngabo zo mu ijuru hakaba ibyishimo byinshi. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihanye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Luka igice cya 15:7. Amakuru avuga ku ntsinzi yose twagezeho twirukana umwijima kandi tumenyekanisha Kristo hirya no hino ajyanwa mu ijuru. Iyo icyo gikorwa kivuzwe imbere ya Data wa twese, ibyishimo bisaba ingabo zo mu ijuru zose. Abatware n'abafite ubushobozi bo mu ijuru bitegereza intambara y'ibicantege abagaragu b'Imana barimo. Mu gihe abakristo bakikije ibendera ry'umucunguzi wabo bakomeza urugendo bajya kurwana intambara nziza yo kwizera, izindi ntsinzi ziragenda zigerwaho kandi n'amakamba mashya aragenda atsindirwa. Abamarayika bose bo mu ijuru bakorera bicisha bugufi aribo bwoko bw'Imana buyizera, kandi uko bakozi b'Uwiteka ku isi baririmba indirimbo zabo zo gusingiza Imana, umutwe w'abaririmbyi wo mu ijuru ufatanya nabo guhimbaza Imana n'umwana wayo muri izo ndirimbo. Dukeneye gusobanukirwa umurimo w'abamarayika biruseho kurusha uko twari tuwuzi. Byaba byiza kwibuka ko buri mwana w'Imana wese akorana n'ibiremwa byo mu ijuru. Ingabo z'umucyo kandi z'inyambaraga zitagaragara zita kubicisha bugufi kandi biyoroheje, bizera bakanasaba gusohorizwa amasezerano y'Imana. Abakerubi n'abaserafi ndetse n'abamarayika bafite imbaraga zitagereranywa bahagarara iburyo bw'Imana, bose ari imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Abaheburayo igice cya 2:14.